Ni vile sinaga wakati. Uncle Jeremy, a rocky, rocky, eternal boy. Katotos, tam chocolate. Tam chocolate. Kasop sop paka nishaka padeti. Nishaka padeti. Kame nishika shikikana. Aja nitana itika. Wake mina farijika. Oh my God. Aki go down me, I like that.
I like that.
Aki zungusha kiuno, I like that. Aki kuja chiu me, I like that.
I like that.
I like that. Tiki me, I like that. Katoto, 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 kama make nani. Katoto, 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 mina zama nako nani.
Tam chocolate, tam chocolate, tam chocolate, tam chocolate. Tam chocolate, tam chocolate, baby. Akito tamu chocolate. Tam chocolate, tam chocolate. Tam chocolate, tam chocolate. Tam chocolate, tam chocolate, baby. Akito tamu chocolate.
Wanasema ganaringa. Eti mina vimba. Ni vile sinaga wakati.
Kiuno, kifua, mpaka chini. Wanimaliza, mwendo wako. Maringo, sauti yako. Yanimaliza. I like the way you shake your bum bum. Mama sita ni kama unanita. Rocking shako kwa shaza. Mwenza kwa minzwe kidonda. Unanipa my feelings, unanipa.
Unanipa,
unanipa manjonjo, unanipa.
Unanipa,
utaninyima leo, utanipa.
Unanipa,
unanipa my feelings, unanipa.
Katoto, 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 kama make nani. Katoto, katoto,
katoto, mina zama nako nani.
Tam chocolate, tam chocolate, tam chocolate, tam chocolate. Tam chocolate, tam chocolate, baby. Akito tamu chocolate. Tam chocolate, tam chocolate. Tam chocolate, tam chocolate. Tam chocolate, tam chocolate, baby. Akito tamu chocolate.
Aya ni tamu, tamu sana. Sana, baby. This is Tana's Empire.